sing this, sing for me, baby. Sing for me, baby. Sing, sing for me, baby. Ah, ah, ah. Ooh, ah.
Kick a jour. Kick a jour. Kick a jour. I'm singing for you, my baby.
Gauna nuzaite. Ningu tumiri chigali. Gauna nuzaite. Ningu tumiri chigali. Chakuruhande, changwa sangwa chamarenga. Nifuza kwa mbiruhande, oh. Najanje kutembera, fatane sura nimbereza. Yesi nifuza yuko vya randira, jenifuza yuko vya komeza. Yesi nifuza yuko vya nandira, jenifuza yuko vya komeza. Ukiveru wa njengiveru wa we.
Girl, you know that. Got me feelings for you, boy, me show that. So every time you step up in the place, the other them know that for you I'm the best. Me the little root take from Uganda, so let nobody put us asunder. Why gotta sit in a jengenda? Okini yacha, baby, takonda. Sagara kuswati, sagara kusobia kunyuse. Negara kumanyo yo chiri chitia, negara kusanyu sabantu bo. Sagara kuswati, sagara kusobia kunyuse. Negara kumanyo yo chiri chitia, negara kusanyu sabantu bo.
Bado sijampata mpenzi kama wewe. Bado sijampata mrembo kama wewe. Unikuliniwa unyusu zangu.